Mwanzo mwisho.
Osh. 45 to kiko samba chafu. 45 to kiko samba chafu. Kwa masira na mademu cha nzap. Turn jump yo. Touch and die. Eukawa. Mwanzo mwisho. Watu wabaya. 45 to kiko samba chafu. 45 to kiko samba chafu. Hey, 45 Zekodi, Kwashima. Osh, official music. Bandisha. Osh. Isio, official music. Bado. Twitter, bado.
Official music,
baby. Sijasikia.
Achanti baba Nasma.
MBM. Music kilo. Bado. Official music. Twitter. Isio. Apa ni wapi? Na South Africa, apa ni wapi, na Dubai, apa ni wapi, apa na Canada, apa ni wapi, apa na Uswisi, apa ni wapi, tunatoka wapi, tunaenda wapi. Mwanzo mwisho, etabatia, etikwetia, umeme, kwa kopa, osh. Tutia. Apa ni wapi? Tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Kila mtu ana ndoto. Hata mimi na ndoto. Wasi mpaka watoto. Lazima tuwe na ndoto. Nilipokuwa katoto nilikuwa na ndoto. Majizi captain kapata changamoto. Haiwezi kuti kumpe inawezekana MC bwana kijana. Ndoto bado ina maana. Bila kutumia nilichokipanga jana. Akijatumia pia kwa sababu nania. Bado naiona njia. Bado nasonga bila kuchoka. Beke na kitu yere vishoka. Mkononi na pingu na boss kuto. Najingata mwenyewe kama game la nyoka. Na kwenye mafanikio viti na ikos. Hilo mwazi masikio kalimpa mikos. Nafanya makadirio budget haitoshi. Toma na sinafagio kichwa mimosh. Nikishika maiki napandisha kisha. Nikiwasha kosh nafuta picha. Mina mabalos. Soba nko dunia mzima nafuta machos. Obisha mentia kapote ya kimonjisa kod. Pate sote bado tunajiulisa. Nikiwasa inaumisa. Na kila siko toke ipaka kiza kina nkia. Mini kila madawa na pagyawa. Mina isi na nkiza power so power. Uchizi ukechangale na pobeza squeezy. Tunafizi. Pukuza falu unerikasema itosh. Pukuza mibake, pukuza mimosh. Nazipige kaska shatwishi kibos. Nafuta machos. Obisho metakulia wana. Na kesho tutapatia. Tuche. Misi peta gima nena kwa. Na lauri misi peta gima nena kwa. Kuchereza misi peta gima nena kwa. Nataka nene mwenye. Alabama nataka nene mwenye. Weka sola nataka nene mwenye. Okisha misi nataka nene mwenye. Misi peta gima nena kwa. Pio wani. Misi peta gima nena kwa. Pio tute. Misi peta gima nena kwa. Pio wana. Nataka nene mwenye. Wana kwa nani kubad. So come on, if I give you up, when I tell my name, if I can body, scaccolin, so come on, and see Pia to my Osh. So come on, to see Pia, to be one of the Pia, when they cannot fight, but I don't know what I'm saying. But then I was a boy, I'm a kid, you're 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 a kid, e Galilaya, e Kalakatia, e Kibobo, Mkoba, e Mwanzo Mwisho. Osh, 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 osh. Tafuta South Africa, e Koniaba Sio. Osh, e Mwanzo Mwisho, e Mansese. E Yombo, e Pugu, e Koniaba Sio. Namba hii za manatu, ovyo ovyo zipatu wengi wao, wakompele kila kata. Woni wengi namba bii namba si. E Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho, Mwanzo Mwisho. Virusi kilo, 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 kilo. Nagula ni kila kitu ni biashatu, baka suna kila kitu ni biashatu. Kila kitu ni biashara tu, paka goba kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, wabisho paka muziki ni biashara tu. Sikuwezi paka fishatu ni biashara tu, nashanka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu. Kala kata kila kitu ni biashara tu, wabisho paka muziki ni biashara tu. Kwezi baka madawa ni biashara tu, baka buju kila kitu ni biashara tu, baka moyo kila kitu ni biashara tu, na kitunda kila kitu ni biashara tu, Mikocheni kila kitu ni biashara tu, na Mastaki kila kitu ni biashara tu. Na kama imekiroa, haimake sense, wana tuchola tumepagawa kitchens. Hatucholeki, tuelezeki, sueleweki. Toma na samtem kinyonge, samtem kibos. Wapicha kiba omis badilishi pos. Wana maitini mwimpie masose. Wajui wado nipo kwenye chos. Na story za wana shampari. Panda veyazi ya kavuna almasi. Sijitaki, na chotaka kusikia. Ukipanta nyavu utavuna samaki. Kama ukipanta pegu utavuna. Na kila mchuma janka takula na wakuao. Na interesi baka siku nazi. Bando na soma kiesi baka chai. Wache tuwana chalasu ya satoni. Mibado na kanyagi ya swahili nipaka. Wana tuisa au tukisa tunashina au kitike. Sibola tunune. Kisa dola dola mea mchumpa kane kimpia. Mina juti ya kajichenka nesia. Kisa sina tuamia. Mina pige moyo konte. We umeme na fizia na fizia na umpa mungu. Sometimes dunia na unachunku. Nisha juwa sola zima wina mkita kacha ufunku. Tuche, wachine mabegia, hilawa mabegia. Kemeke mabegia, DSM mabegia. Bala mabegia, fisiwa ni mabegia. Tisi mabegia, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu ananyevua. Binadamu si mabudu wanyote umefua. Misina wasi wasi, asala uamini kupese makela. Una chela suya satoni. Swahili ni kamaji. Wana tisala utukisa tunashina ukitike. Simbola tununeko. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. We official kila kitu ni biashara tu. We machupa kila kitu ni biashara tu. We mkoba kila kitu ni biashara tu. Alabama kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Habisha na sakado. Wauna na sakado. Machizia na sakado. Solanto na sakado. Nachuya na sakado. Mwamede na sakado. Nachanta pampa na sakado. Nachuka na sakado. Bagala na sakado. South Africa na sakado. Wakisipata na tuya na tikitike. Wabisha na tuya na tikitike. Wana tuya na tikitike. Wana tuya. Iskifwani. Ariantu, Ariantu, Jangwani, Abichi, Whitey, Sandy,
Chunky Sapoya,
Whitey, Sandy, Whitey, Sandy, Mwento, Miantoko, Hush, 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 Hush. What's on with you? 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 What the fuck do you cost about? What the fuck do? What it? What the fuck do you cost about your food? Champion, champion, and when you have a seal. Hey, passo, passio. Champion. Osh, osh, osh. M45 J-Code. M45 J-Code. Machisi Gibao. Washamba kibao. Sensuale, MMSU, Quere, Sensuale, MMSU, Captain Sensuale, MMSU, Captain Makem Sensuale, MMSU, Bagamo, Sensuale, MMSU, Quere, Sensuale, MMSU, Quere, Sensuale, MMSU, Bagamo, Sensuale, MMSU, Mulanchuela, Victoria Manchuela, Captain Manchuela. Kido. Washamba nacheza chula kiwanjani tunajua. Kila kati tunakwenda na wakati mchezano sasa pete mapo mengi mengi kama mkwangano. Washamba na chalazia wanajitaba na tano. Tote nao tote nao washamba ige mifano. Watoto ige mifano tote. Washamba ige mifano. Na ulo masomales mipango somatumis. Hoda boda wezi wapelele smashes. mina punkos out cheese. Niki una utumbo skills jina fichantis. Sinchwele mimi sion kwele. Sinchwele mimi sion kwele. Ush, 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 ush. Na 45 day Cody. Official music key. He, 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 he. Na mwazo mwisho. He, 45, 45.
Kifani wena malumu ya bono ya funa. Funa ni wena ya funa ukuni.
Shanky supply.
Who upon our bunny, Sambeni, Pateni, 45 Nam Sanje, 290. Amba na ubani. Nam Sanje, 290. Nam Sanje, 45 to kikosta amba chafu. 45 to kikosta amba chafu. Nam Sanje, 290. Nam Sanje, 290. Osh, osh, osh. Awe, awe, oza, 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 osh. Kakulu, Skifani.
Chule, wewe buyo. Wewe.
Mandazi.
45
mnacheza chula tu. Washamba kibao tunajua.
Sijio.